Umthombo wegazi, umthombo wegazi, igazi lika Jesu, ligazi sona igazi lika Jesu, livusa umuntu esefile.
Oh, nasi simanga madoda. Nanti iBhayibheli lisikhomba emthonjeni, kodwa lo owegazi, umthombo wegazi,
umthombo wegazi, igazi lika Jesu. Ligazi sona igazi lika Jesu livusa umuntu esefile. Lokhu kufa ukuphikisana noNkulunkulu nesenzo sakho. Lokhu kufa ukuphikisana noNkulunkulu nesenzo sakho.
Awu
awu awu sihlole wena. Kungaze kufike usuku lokuya kusomandla ungageziwe emthonjeni wegazi. Ukhona umthombo wegazi.
Ngizosihlalela
ngaphansi kwegazi.
Ngizosihlalela
ngaphansi kwegazi.
Ngizosihlalela
ngaphansi kwegazi.
Ngeke
usathana ngishukumise.
Ngizosihlalela
ngaphansi kwegazi.
Ngizosihlalela
ngaphansi kwegazi.
Ngizosihlalela
ngaphansi kwegazi.
Ngeke
usathana ngishukumise.
Ngeke
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 ngeke mina
ngeke
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 ngeke usathana ngishukumise.
Ngeke
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 ngeke mina
ngeke
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 ngeke usathana ngishukumise.
Golgotha
ukhona umthombo.
Golgotha
ukhona umthombo.
Golgotha
ukhona umthombo. Umthombo wegazi.
Golgotha
ukhona umthombo.
Golgotha
ukhona umthombo.
Golgotha
ukhona umthombo. Umthombo wegazi.
Umthombo wegazi.
Ukhona umthombo
wegazi.
Ukhona
umthombo wegazi.
Ukhona umthombo. Umthombo wegazi.
Umthombo wegazi.
Ukhona
umthombo wegazi.
Ukhona umthombo
wegazi.
Ukhona umthombo. Umthombo wegazi.
Awu
awu awu sihlole wena. Kungaze kufike usuku lokuya kusomandla ungageziwe emthonjeni wegazi. Ukhona umthombo wegazi.
Amen.
Amen, hallelujah, amen.